me no say nothing, me no know about it. Yeah.
Original Thunder, that there's no other way. Me sleep on the mic, I rave by the whisper that you hear that. A romantic, L.D. easy. The stoner's click is in the building, but you already know.
Exclusive to ZLouder.com.
Phoenix running
the city. Things they come up with Tikuli, Bequamen and Nienda. I think Tinjako Fene Karia Capena and the agenda. Things they come up with Tikuli, Bequamen and Nienda. It's not simple. Jehovah Sante kwa baraka. It's because of your pande mfaraka. Now I'm feeling high kwa dino laga. Laga, laga, ya, ya, ya. Mise kama kote kulipe kwa menene nienda. Ati nchinje kofene karia kapena ni agenda. Benze kama kuti kulibe kwa menene nienda. Ati nchinje kofene karia kapena ni agenda. Nomba badabwa ni nendiko. Lilipa topwe nengenchiliko. Nomba badabwa ni nendiko. Lilipa topwe nengenchiliko. Nomba badabwa ni nendiko. Lilipa topwe nengenchiliko. Nomba badabwa ni nendiko. Ilipato kwenye nchiliko. Usikate tama katika ndoto. No matter what. Usikate tama katika ndoto. Nangu chave shani. Never give up, never lose hope. Never give up, never lose hope. One day, one day. Genza la kute kulipe kwa menene nienda. Tinchinje kofene karia kapena ni agenda. Benze kama kuti kulibe kwa menene nienda. Tinchinje kofene karia kapena ni agenda. Nomba badabwa ni nendiko. Lilipa tope nengenchiliko. Nomba badabwa ni nendiko. Lilipa tope nengenchiliko. Nomba badabwa ni nendiko. Lilipa tope nengenchiliko. Nomba badabwa ni nendiko. Lilipa tope nengenchiliko.
The rude wicked producer and the rude boy Phoenix run the chant. Him better than them, you know.